Abaroma esura biri. Kale munnange gwa asalira abalala omusango ne bwobeerani tolina kyakwewolereza. Mukusalira abalala omusango naawe oba ogwesalidde okukusinga kubanga bo bibakola naawe agusala byokolera ddala. Tumanyi ng'abakola ebyo Katonda abasalira omusango okubasinga nga tasaliriza. Kale gwe munnange asalira abakola ebyo omusango okubasinga atenga naawe byokola. Olowooza nti oliwona omusango Katonda gwalisala oba ekisa kya Katonda ekingi n'obukwatampola n'okugumiikiriza kwe byogaya? Tomanyinga Katonda akukwatirwa ekisa olyoke weenenye? Naye olw'obukakanjavu bw'omutima gwo ogutayagala kwenenya, weeterekedde okusalirwa omusango n'obukambwe ku lunaku Katonda lw'aliragirako obusungu bwe ng'asala omusango awatali kusaliriza. Aliwa abantu bonna empeera ng'asinziira ku bye baakola. Abo abanyiikira okukola ebirungi nga baluubirira okufuna ekitiibwa n'ettendo n'obutafa alibawa obulamu obutaggwaawo. Naye abo ab'empaka era abatagoberera mazima ne bagoberera ekitali kituufu, Katonda alibasunguwalira n'abakambuwalira. Abantu bonna abakola ebibi balibonyaabonyezebwa ne balumizibwa ng'Abayudaaya be basooka ne kuddako abamawanga amalala. Naye bonna abakola obulungi baliweebwa ekitiibwa n'ettendo n'emirembe ng'Abayudaaya be basooka ne kuddako abamawanga amalala kubanga Katonda tasosola mu bantu. Bonna aboonoona nga tebamanyi mateeka balizikirizibwa nga tebavunaanibwa mateeka. Ate bonna aboonoona nga bamanyi amateeka balisalirwa omusango okusinziira mu mateeka kubanga abatuukirivu mu maaso ga Katonda si beebo abawulira obuwuliza amateeka wabula abo abakola byegalagira. Abamawanga amalala abatalina mateeka bwe bakolera mu kutegeera kwabwe ne batuukiriza ebya amateeka byegalagira be baba bafuuse amateeka agabafuga newankubadde nga tebalina mateeka gali kubanga balaga nti amateeka kyegalagira kiwandiikiddwa mu mitima gyabwe. Kino n'eddoboozi ly'omutima gwabwe likikakasa kubanga ebirowoozo byabwe emirundi egimu bibalumiriza omusango ate emirundi emirala bibawolereza. Era okusinziira ku mawulire amalungi gentegeeza abantu ku bwa Yesu Kristo bwe kityo bwe kiriba ku lunaku Katonda lw'alisalirako abantu omusango olw'ebyo bye baakisa. Naye gwe yeeyita Omuyudaaya weesigama ku mateeka ne weenyumiririza mu Katonda. Omanyi Katonda by'ayagala okole era wayigirizibwa mu mateeka okulondawo ekisinga obulungi. Okakasa nti oli mukulembeze w'abazibe b'amaaso era amulisa abali mu kizikiza. Alungamya abatalina magezi era omuyigiriza w'abaana abato kubanga mu mateeka mujja byonna eby'amagezi n'ebyamazima. Kale gwayigiriza abalala lwaki gwe tuweyigiriza? Gwategeeza abantu obutabbanga ate gwobba? Ogamba abalala nti temwendanga ate gwe n'oyenda? Okyawa ebitali Katonda ate nobba eby'omu masabo? Weenyumiririza mu mateeka ga Katonda ate n'omuswazanga ogamenya? Kyawandiikibwa nti
mwe muletere erinnya lya Katonda okuvumibwa abamawanga amalala.
Okukomolebwa kugasa bw'okwata amateeka naye bw'ojeemera amateeka obanga atali mukomole. Kale atali mukomole bw'akwata ebiragiro ebiri mu mateeka talibalibwange yakomolebwa. Oyo ataakomolebwa mu mubiri kyokka n'atuukiriza ebyo amateeka byagalagira talikusalira omusango okukusinga ggwe omumenyi w'amateeka newankubadde ng'olina ebyawandiikibwa mu mateeka era nga wakomolebwa? Omuyudaaya ddala siyo yalabikira ku by'okungulu. Era okukomolebwa okw'amazima si kwekwo okw'okungulu ku mubiri. Naye Omuyudaaya ddala ye Muyudaaya munda eyafuna okukomolebwa okw'amazima okutali kwa kungulu ku mubiri wabula okw'omu mutima. Omuntu ng'oyo tatendebwa bantu wabula Katonda.